አሁን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ገመ ራዲዮ ቴሌቪዥናን ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ቦልተን ሆርዶፍቶ ተኬኛ ጉያን ሀራ ክጠጥ ቢቶት ከዲግደሚ ሰዴት ባረኩ መለማፍ ዲግደሚ ሰዴ ካኒስን ከሱሜስ አን ቱዝቤ ሆራቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ገሬ ሄጥቶ ወራና ብሪስማ ኦሮሞ ወጅን ከራነጋ ማሪያቹ ኮሬ አቤ ከቆጥቂ አዳ ኢመድበቱ ታረትሌ ፉልፈቴ ካናር አቴ ሰቲ የስና ወለሎ ጣምቃ ረንዴቤ ወለሎ ጥምቃታ ኩመራ ኩሳ ወለሎ መተድሬንሳ ነንገም መደጀሩ በሬሱን ደርገጎኒ ገነ አርቲፍ በሸነና ፈላሱ መጥ ዱሉፊ እትገርጋራሙ ለማኑ ገረቦዳ ያታ አንገጥሙረ ሰገንታ ከኛት አከኖሊን ቱራን ሰናፌራ አም ገረ ኡዱት ደበር
አከሞልተኔ ኦርዶቶ ተሰጋሊያ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኦዱ ወንገልገለ ከናፍቀምኑ ኩኖች አካታ ደግርሳ ኢትዮጵያ ዳፊ ታሲሱ እንደንዳ አሙረቲ ኦጂ ቴክኒካ ሆጀቹ ዳፊ ጋሬን አበታ ፈንዲ ማለቃ አዱኛ ዮኪን አይኤምኤፍ ኢትዮጵያ ሴኑ ኢሳ ዱቢማን አበቲቻ ውጣተከለሳ ኢፍሱኒሳኒ ገባሰሜራ IMF አንጋውተ ኢትዮጵያ ይራጋ ፊንዴ ገርሳ አካዲያቴፊ ካን ኢፍሰኒ ዱቢማን አባቲቻም ኢትዮጵያን በላውንጌ ዲቤ ኮቪድ ወልትቡይን ሰብያ ከሳቲፊ ዲባ ወልወራንሳ ራሻፊ ዩክሬን ግዱጅሩኒ ሚደሙሼ ኢፍሰኒ ጅሩ ጋርጋርሲ IMF ሰገንታፎ የኢንሰ ዲነግዴ ቢየ ከሳ ደገሩዳን ዲነግዴ ተስገበሱ አከታይ ካን ቤክስሰኒ ዱቢሂሚቺ ረክነ ዲነግዴ ጋርጋርሰና ሞማ ፊሃዋሳ ፎየሱዳፊ ኦዲ ኡማኒ ኢዩማ ሄሪሱን አከካዮ ጋርጋሰ ዳበቲቻ ታይ ኢፍሰኒሩ ኦዱ ከነ ካንዱርሴ ኢፈታሲሴ ዳበኒ ኦዱ ብሉምበርግ አከጀደቲም ጋሪን IMF ኩን ውዮተን ኩርናን ኡፈኑፊ አንጋወተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወጅኒኒ ማርያቻቱራ
ድሮታን ኮሚሽኒ ገምታ አፍሪካ ሙሳፋኪ መሐመድ ሞርሚን ፈረሞቱማ ኬንያ ከሰተታ ሰማጅሩ ኤርገ ገረጃይ ቁምሳት ጅጅራሜ ቦዳ ሶዳ ሳኒ ኢብሱዳን አከተስገቢን ኡማም ዋሚቸ ይሄ ሰኒጅሩ በፈቃዱ
ፈዲ ሙመ ተኩማ ቢያለሳቲ ፊ አራራቲፍ ጀቻ ጋሪዋን ሞርሚቸ ከሰቲ ቆደ ፉዳቻ ጅራኒ ወለቢን ሳይሳኒ ማሪዳኒ ሂኩ ይረቲ ወጀቹ ቀቡጀቹ ዳኒ ዱራታ አን ኮሚሽኒቻ ሙሳ ፋኪ ሙሐመዲ አከውበቺሰን ዋጅሪሳኒ ኢብሰጅራ ጄኩም ሲሉቡና ማጋላ ፈቻ ጅሩ ቀበኛ ይረቲ መንቻይን ሰገሲ ሳጅሩ ፊ ሰቺ ወንዲ ነግደ አመደ ኮጄ ቃጅሩ አከይሳን ያደሰ ሙሳ ፋኪ ሙሐመድ ኢብሱ ኢሳኒ ኢብሲ ዋጅራ ኢሳኒ ራባይ ኩኒ ደበሌ ቤክሲ ሰጅራ ኦገና ሙርሚቻ ራይላ ኦዲንጋ ለሚዋን ኬንያ ጉያው ጣታቲ ፊ ጉያ ከሚሳ ሄሪዳባውዳኒ አከቃላ ኢንሰጅሬኛ ሞቱማ ዊሊያም ሩቶ ጀለቲ ራዋቻጅሩ አከሙርማኒ ካንጋፈታኒ ዮታው ቡታተካሌሳ ማጋላ ናይሮቢ ቲፊ ኪስሙ ከሰቲ ሄሪዳታሲፋ ምረቲ ፖሊሶኒ ጋዚናማ ኢሚማኒ ሱፊ ቢሻን ፈየደሙዳኒ ሞርሚቶታ ቢትኔሰኒሩ አከማዲዮዱ አጃንሲ ፍራንስ ፕሬሲ ሆገና ሆስፒታላ ዋቤ ፈቹዳን ገባሲቲ ማጋላ ኪስሙ ከሰቲ ነሚቶኮ ራሳሳ ሩኩተሜ አጄፋሜራ ኬንያ ከሰቲ ተኩማ ቢያለሳ ነገኛ ፍተስጋቢ ምርከኔሱ ይረቲ ገምታን አፍሪካ ሞቱማ ኬንያ ቲቪ ኡመተ ኬንያ ወጅኒኒ አከዳበቱ ዱራታን ኮሚሽኒ ገምታ አፍሪካ እረዴ ቢያኒፍሱ ሳኒ ኢፍሱ ዋጅራሳኒ ራባይ ቤክሲሱንሳ ገባሳሜራ
ፒያኖ ክላሲካሊ ተጠጩፍ ቅንዴሱን አዱኛ ረትቤ ከመከታን ማሆይ ጸጋ ማርያም ኡምሪ ሳኒ ወጋ ሰገልተሚ ሰገልት ዲዋን በቆታን ወጎታ አፍርታ መንደርበን ከደበርሰን ገዳሚ ኢየሩሳሌም ከሰጥ አርጋሙ ከሰጥቲ ሰባይማን ሞቱማ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት አከገባሰጥቲ ኢየሩሳሌም ከሰጥ ልቡን ሳኒ ደበርቴ በረድ በቆታ ሰገልፍ ሰደተሚ አፍር እርጋሃቲ ሳኒ ዱአኒ ቦድ ማሆይ ገዳሚ ኢትዮጵያ ኢየሩሳሌም ተርጋም በረጅሬኛ ሳኒ ሀፌ ከሰት ደበርሰን አቀን ማሆይ ጽጌ ማርያም ገብሩ ፍንፍኔ ከሰት ሙዴ ቁጣለም በረኩል ሰገሊፍ ድግደሚ ሰዲድ አለተን ማሆይ ጽጌ ማርያም ሙዚቃ ኦፊሳኒ በተኮፍ ሸንተማ ኦልታን ፒያኖ ኦርጋኒፍ ኦፕራ ፍቅንዴ ሰኔሩ ምርጋባ ቀበኙማ ማራ ገሊን አርገምሲሱ አከሱመስ ዳይመንድ ደገ ሰማለቃ በርባደን በርኖተ ሙዚቃ አከ አርገተን ጎቹፍ ጀቻ አባትቻፍ ከነኒ ጅራን Hawasi addunya froms yokan gamta ummata Ukrainif agarsise logi male addunya ratti bakkewan walitbu insijuru bro rattis agarsiso akakabu dabban mirgana moma Amnesty International gafatejira bafaqadu
Amnesty International gabasa wagga qibqata harraba sen hala Ethiopia Yemen Afghanistan fi Myanmar hala Ukraine ni walbira kabudan biyotan kanin ke satti ibanta sifame yokan ilalchikenname daddaba akatae ibsejira barresitun mumme Amnesty International Ignis Kalamardi ibsawu tatakale sa Paris ke satti kenanin werara Russian Ukraine ratrabsite balale fatani hawasni addunya hokorawan umna walfakata dan bakke wanbiro irratti irawacha jiru ratti logi agarsisu isa kandubatani yemutaum tarkanfin polisonni warren hirira mitasi sajiran ratti furachajiran addunya ratti akada balademe gabasni amnisti ibsera gocha farrana muma biyo tallita ke satti tasi famajiru ratti tiye fannan akaken nama hinjirre kanifse gabasni amnisti biyo tan akka saudi arabia tv israel gocha rawachajiran ratti akalogi injiru erera france ke satti mormitasi famajiru walqabate tarkanfi motumma emmanuel macron furachajiru ratti kangafataman france ti itigafataman amnisti Jean Claude Samuler, wan Irani fi danga Palestine ke satti tasifamajiru wantikita tu hinjiru jedani, Irani fi danga Palestine ke satti mormitoni rasata dugati ni akkaru kutamajiranu ibsanijiru. Mormi Fransi ke satti dienya kana tasifamajirun namoni lama duwisani kanibsani angaan amnesti kun, Europa ke satti akkata seiraska bachisu tifi wallabin sammarid an hiku ratti, German, Belgium fi Sweden akkafakki gari taan ibsanijiru.
Biyotan sadike satti dawanna taasisuu daf gara Afrikaatti imalani kanjiran tantu presidentin United States Kamala Harris gutata kaleessa yemmu presidenti Ghana Nana Akufo Addo wajjin wal argan qajeeltowwan demokrasi biyyi isaanii keessatti hojii isaa irra oolchaniif presidenticha faarsaniiru.
Masara motumma ganatti kan simatamani Kamala Harris hala nagenya biyyatti gargaarudafi investimenti dabalu irratti wada kan senan yemmutau gargaarsa biyyottan nanno sanatif kan olu deggarsa dollara milioni dibbatokko ifataasisuunisani gabasamera akka Kamala Harris jedanitti gargaarsichi kan olu Benin Ghana Guinea Cote d'Ivoire fi Togodafi Presidentin Ghana Akufu Addo biyottani akka Ghana dinagde isani fo yesuda fi yala jirani gargarsi akka isan barbaachisu kanifsani mutau Ghanan kabenya umama hiddudan kambada te tawu ishe ibsanim dinagde ishe omishat edi biya alatti erguratti undairra gara omisha biya ke satti ojjatamedume biya alatti ergu irratti akka jijjiramu qabu himaniru itti antu presidenti United States dawanna isani itti fufudan gara Tanzania fi Zambiati akaimalan nibekam
biyotan sadike satti dawanna taasisuudaf kan Afrikaatti imalan hordoftota Kenya odunkun dogogora Yaa itokumma motummota har'a guyyaa miidhamtoonni daldalaa gabrummaa Trans Atlantic jedhamu itti yaadatamu ta'uusaa kan ibsee yemmuu ta'u barbaachisummaan barumsaa akka xiyyeeffannaa argatu hubachiisee jira oduu kanaaf bafaqaadu.
Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres gocha ammeenyaa jechuudhaan kan waaman sirni dhala namaa garbummaadhaan gurguru waggoottani 400 fi kan ture akka ta'e ibsanii seenaa dhala namaa keessatti daa'imman dubartoonni fi dhiironni Afrikaa miiliyoonitti lakkaa'aman dirqiidhaan butamanii maatii isaanii biyya isaanii fi hawaasa isaanii irraa addaan citanii karaa galaana Atlaantikiin guuramuu isaanii dubbatanii jiru. Asharan daldala garbumma Atlantiki guyyaa har'aasi nu adamsaa jira kan jedhani Antonio Guterres bara saamicha kolonializimii akkasumas gara walqixxummaa dhabiinsa hawaasaa fi dinagdee bara kanaatti sarara kaa'uu ni dandeenya jechuudhaani ibsaniiru. Guterresitti aansuudhaan kan dubbatani pirezidaantiin yaa'icha Sisaba Korosi yakkasuu kanneessaa seenaa dhala namaa keessatti waggoottan 400 tureen lammiiwwan Afrikaa miiliyoonii 15 ta'an humnaan biyya isaanii keessaa fudhatamuu isaanii ibsanii dhugaa falmisiisaa hin taane kana. Karaa barnootaatiin beeksisuun akka barbaachisaa ta'e himaniiru. Itti dabaluudhaanis barnoota babal'isuudhaa fi jajjabeessuudhaan mudannoon namoottan miiliyoonii 15 irratti gahee ture akka deebi'ee eenyuun irrattiyyuu hin geenye taasisuu qabna jechuun isaanii beekameera.
Angon Motuma Taliban kan Afghanistan bulchajru akabek saniti oforegantoko fule ministra imala biyetirat balabon bigesen namon nijahadu ani hedun madaniru.
Namotan ijan argani akavi oyeti manitim halellan witatagal galatasifame kun bakkasagatta insa fule ministera imala ti argamurratu emutau yeroni sasi yeroho jattoni garamana isaniti galaturanida. Balabombi sanan namotan mada ankesa asadi, umnotan nagenya akkataan dubbiman polisi magala kabuli betzaniru. Maddi oduro itarsi akkajiretti, erga somni ramadana jal kabeasi, bala hamak akkabe kanafi garin islamik istiet jedamu ittigafatamumma furatejira. Balan kalesa akkabe kunkarrawate, erga garin taliban gare hidattota ISK yokin islamik istiet ka jedamurratti, tarkampi furate ogganteuta itasadi ajesu isabeksi seboda akkatae. Ibsamera. Ordoftota keenya oduwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiile keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Mootummaan Itoophiyaa hidhattoota shanee jedhee waamu garee riphee loltootaa waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu waliin marii eegaluuf koree hundeessee kan hojjetaa jiru ta'uu himee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a paarlaamaa biyyattii irratti gaaffii miseensota paarlaamaa biyyattiif deebii kennaniin mootummaan garee hidhattootaa kana waliin dubbachuudhaaf murteessee gara baatilee lama gidduutti gara si'a 10 yaalii godhee jira jedhan. Garuu gareen kun gaaddisa tokko jalatti kan ijaarame waan hin ta'iniif hanga ammaa ittiin milkoofne jedhaniiru. Dhimma mariin eegalamuu irratti kan gaafataman dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo Idil Addunyaa Odaa Tarbii immoo mootummaan marii waboo waliin eegale hin qabu jootan darban keessa waraana keenya qoqqooduudhaaf gama mootummaa Itoophiyaatiin hojjetamaa ture garuu itti milkoofne jedhan Tsahaay Daamxoot Finfinnee irraa gabaase.
Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa walga'ii 11ffaa har'a gaggeesseera. Walga'ii kanarratti miseensonni mana marichaa dhimmoota adda addaa irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif gaaffii dhiyeessaniiru. Dhimma nageenya irratti xiyyeeffachuun gaaffilee miseensota mana mariirraa ka'een hidhattoonni biyyatti keessa socho'an keessumaayyuu shanee jechuun kan maqaadha hawwaliin nagaa buusuudhaaf mootummaan maal hojjechaa jira kan jedhu miseensota mana maree bakka bu'oota uummataarraa ka'ee jira.
Waggoota sadan darban naannoo lixaa fi kibbaa keessatti walitti bu'iinsa humnoota hidhatan waliin ta'een lubbuun hedduun darbeera. Qabeenya hedduun manca'eera. Ammas akkasuma manca'aa jira. Walitti bu'iinsa kana karaa nagaan furuuf mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha taasiseen hoggansi Abaaboo Shanee waamicha kana fudhachuun fedhii agarsiisanis haa ta'u malee qaamolee lamaan jidduutti sochiin nagaa buusuuf godhame qabatamaan hin mul'anne. Rakkoo nageenya haala ammaa keessa jiru kana furuu fi nageenyi qabatamaan akka dhufuuf mootummaan federaalaa tarsiimoo akkamii hordofaa jira? Akkasumas sababa walitti bu'iinsa kanaan bu'uuraaleen misoomaa barbaadan deebisanii ijaaruuf maal gochaa jira mootummaan?
Rakkoolee nageenyaa karaa nagaadhaan furuudhaaf mootummaan fedhii qabaachuu kan ibsan muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hidhattoota waliin mari'achuudhaaf koreen hundaa'e hojiitti jira jechuun dubbataniiru. Hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an kan shanee jechuudhaan dheeran waliin mariin gama mootummaa federaalaatiin eegalameera jechuun ibsaniiru.
በፓርቲያችን ምክትል ፕሬዝዳንት የሚመራ ኮሚቴ አቋቁማል የሰላም ድርድሩን የሚመራ
ኮሪን ግዱ ገለይሳ መሪታስሴ ኢትያና ፕሬዝዳንቲ ፓርቲ ኬኛቲን ኮሪን ደሴራ ከወሊ ገልቴ መሪነ ገኛ ከነ ሆገን ሸኔ ላልጅሴ ጆተ ለማንደርበን ያሊን ሸኩዳኒ ኦልታስ ፈሜጅራ ወንትረክሳቴ ሁምነቂን ዳዋን እንታኔፍ ሁምኖኒ ወሊን ሃሶፍ ነው ጀኖፍ ያዳዳ ዳዋን ቀበተኒ ፈኒፍ ቧን በርባደሙ ይነርገምኒ haa ta'u malee waamichi nageenyaa mootummaan naannoo Oromiyaa taasise kan mootummaan naannoo Oromiyaa ofiin raawwate osoo hin taane akka paartiitti mari'annee murteessine koree itti aanaa pireezidaantiitiin hoogganamu hundeessine irratti kan hojii eegalchiifne ammas nageenya qaamni jibbu jira jedhee hin yaadu. Sababni isaas namoota hedduutu miidhamaa jira buqqa'aa jira kanaaf qaamni hundumtuu nageenya ni barbaada jedhee abdatta. gama keenyaan dhimmichi nagaan akka furmaata argatuuf cimsineen hojjenna.
Waamichi nageenyaa mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoota naannicha keessa socho'aniif dhiyeesse kallattii mootummaa fi paartiin kaa'een kan taasifame ta'us yaadachiisaniiru. Hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa, Qimaantu waliin marii karaa nagaan taasifameen bu'aan argameera jechuun kan himan ammas garuu guutummaan guutuutti dhimmoonni hafan hin jiru jechuun hin danda'amu jechuun ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed hidhattoota shanii jechuun dhiiraan waliin mariin eegalamuusaa kan paarlaamaa biyyattii irratti ibsan ilaalchuudhaan kan gaafataman dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Idilee Addunyaa Odaa Tarbii deebii kennaniin.
Wanti abiyyi dubbate akka dhibbaa dhibbatti dhugaan taane ibsuu barbaanna. Waa'ee marii nagaa irratti ejjennoo keenya arrami si'ame ifa gooneera. Wanti ji'oota darban kana keessatti hojjechaa turan sirnichi akka waraanichi bittinnaa'u irratti hojjechaa turan. Kuni maaliif qondaalota adda addaa dhoksaan kunnamanii akka isaan hiikkatanii amansiisu irratti hojjechaa turan. Kuni waa'ee nagaa miti. Waraana kana bittinneessu miti. Waa'ee nagaa dubbachuu. Akka paarlaamaa irratti ibsamee akka waan nagaaf hojjechaa turanii fakkeessanii dubbatu malee suni hojii diigumsaa ture sanarraa akka of kuusatan siyameeka ibsineera kana durayyuu waan akkasii akka isaan hojjechaa turan siyameeka ibsineerra garuu ammas kan nuti ibsuu barbaannu nuti marii nagaa seenu qophiidha karaa sana cufnees hin beeknu akka waan ajajaan giddu galeessaan hin jirre akka waan ugansi giddu galeessaan hin jirre waan akkasitti fakkeessuu barbaadu garuu akka ugaan taane uummatatti ibsuu barbaada.
Obbo Odaan itti dabaluudhaan adeemsi taasifamaa ture qoqqooddaadha malee marii karaa nagaa miti jechuun eeraniiru.
Tokko tokkoon quunnamee hiikachiisuu irratti yaalii gochaa ture sun hin milkoofne. Akka amma qoodinsi jirutti ibsaa jiru garuu qoodinsa sana ofuma uumuu yaalanii dadhaban. Gocha akkasii yommuu argamu nu bira shakkii uuma malee akka waan sirnichi dhuguma nagaa barbaadu gaaffii keessa galcha. Gocha akkasii karaa tokkoon. Waa'ee nagaa otoo dubbatanii karaa dhoksaatiin immoo waan akkasii irratti yommuu bobba'anii shakkii keessa nu galchaa fedhiuma sirnichaayyuu nama shakkisiisa. Garuu ammas akkuma yeroo meeqa ibsinee jirru nuun marii nagaaf seenuu fi har'a miti waggaa afran kana guutuu qophii turre har'a sanaaf qophiidha. Jechoonni abdii kan yeroo isaa deeggatus miti akka dhugaan taanes irra deebi'een ibsu barbaada.
Rakkoolee nageenyaa mariin furuuf mootummaan fedhii akka qabu kaasaniiru muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed. Ji'a darbe pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee irratti qaamoleen hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an araaraan akka galan jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'uuti akkamittii fi haala kam keessatti wanta jedhu irratti wanti ifaan ibsame hin jiru. Dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii gama isaaniitiin yeroo kamittiyyuu marii karaa nagaatiif dursa kenna waraanni bilisummaa Oromoo jechuun ejjennoo isaanii ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahay Daamtoo Finfinneerra.
Baatiin keessa jirru bitootessi baatii dubartootaaf hojiin isaanii itti kabajamudha. Keessummaan keenya har'aa aadde Makiyaa Maammeyoo jedhamu Finfinneerra jaallanneen hojii adda addaa adda Makiyaan geggeessan irratti dubbistee jirti gara sanatti ceena. Hordoftoota keenya rakkoo teeknikaa nu mudateef nu of kalchaa jenna gara qophiitti nuti ceena.
Aadde Makiyaa Maammeyoo gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa sababanni har'atti keessummaa goones isin fudhannee dhiyaannee fi baatiin keessa jirru bitootes baatii dubartoonni itti yaadataman ta'eetu kabajama. Mee isin eessatti dhalattanii guddattan?
Isinis laaffeeruu keessatti baay'ee galatooma. Kan kanarratti Arsiitti kan guddate garuu Finfinneetti.
Shamarran fi ijoollee dhiiraa walqixxee ilaaluun akkaataa guddina keessanii keessatti attam ture?
Gaaffii bareeda. Akka hireetee ibsoo abbaan kan koo maatii baay'eedha. Maatiin keenya warra guddaadha. Ijoollee 16 qaban buleewwan kan koo ijoollee 16 kana keessa dubartiin 11 dhiirri 5 yoo nu guddisan abbaan keenya dhiira fi dubartii laadaan hin baasan hindamu caalchisanii dubartiin dhiira caalti jedhaniin hamilee nuuf kennan kan jajjabina kanaaf dheeraa ta'ee too jedhe jajjabina hamaatiin kan koonaa kennan irraa jajjabaadha jechuu dandeessa.
Egaa Finfinnee keessaa maatii biraa hammam turtanii sana boda direnyi gara mitidem
akere gamatin qadima mejechu odun inalatin tu yodurbatate anaf kenni e abanisa yodiratatemu wal bakal jalandi kenyinju adamban odinche ani andalannan tubantae kana irgesi aban kanko du ambokanna sana fidane sitna budisanjechu
dolle mega gabu
Masing kan koli galat kerusi do misyen itu ekas aja rumit sire, akau tu kan kerujini.
Ijolah fidesa nirang kaiman.
Ijolah lo finje amat. Darzal finjer emit ekas matim beg tu kudalam.
Yari kesan garau ji konnati atamitik aljubat.
Kan si aja lu dura biara masing kongkolat fi orco kijaju. Sampurde orang konnati galafi. Yero jijirama san kompaina mi bai era kina tureyu trata ri bai era kina tur umman kenya ijurlem barsisu irwa chaala qonbafi tikset mani turaneyu abamma na kotiti fi kibrusen ufanit maloy investment ki qonna kana gonu me kompaina rakana abinnu na jedan tulo jedetin kompaina rabite Umat matajajar berfikirnya jangan kami mekanisasi ni. Akan aku sebiji kan nanti sedeta mijat.
Mujur sota mek akak abdan betu.
Jadi amma onarra warshat demne jira. Tanah jucu ori galat onafi warshat ori galat kumafi di pesan sujur.
Warshat kita kamar omis.
Pasta, makaroni, biskut.
Pimpinnet ah,
bishof tu.
Eka umrin da balaga kadem. Akka garati ga, to chounis eko jabachu danda. Mali adu garapul durat.
Eko politik abnetin, akuma sinjeru kana thara washati fi, real estate tillede bengira, hospitala sijaranjira, pimpinnet. Iye fannet o yo kano jannu thane, mali irade thane. Nuhin dira garati banne so deyu akamitu jada tamna jitte ya tada to. Isu arge so dehi. Namni ulfabati so deyu akamitu jada tamna jitte ya tada. Kanafsi chut batumman wan toko sindagis. Murte fatte doyo garibati so jette. Ujjahar ka kasamu akamitu jada tada. Ujjahar ka kasamu zikano jette.
Mulata kana tokorra garas okot. Cewu akamitte filat tumo gorsitota kam.
Kunun tu oka sotom harat akikariti tio kanimu.
Akik.
Ajek cumati tila pakar wane tur. Hospital oka sotom harat ing kawan turu. Etu ane cufi. Kono already karora kenya kanik tiga riban. Gorsit cimo isuma walkabate. Akamu walkabate. Gursas nang kaba gursas alam lemu hujic jurum sa hujan nafsi ni sa wal kaba teh kau jinin dem kamari omosta pabrika si berbaris.
Jadi ni ko garap umat teror dem malam gurat tanian.
Amma boleh rati Europe je deh. Denmark kan abu kanan cemse kaba tanje. Malif kan abu kuno hujat inam. Kanuman cipsi kamu kamu melaya mana cipta kuah, wang berhati tindak berkanji tu, ya dengan kamu.
Jika demsa wagota sordoma tau, okey, tak ikhana kesatu. Rasanya mana muda sejak tamai.
Saram bayi ini si muda tamali, gabean ada incirama, kambing kesah incirama, fakihnya faham burat, biji ada terlibat, rakina ferma. Nurah itu cut, Yerusalem itu. Am Yerusalem itu kesana gudang tu nak guna. Kalau yo mana tu orang murtad, fatihnya abdi nak kucisit ni malah ni. Yo mana tu itu je kemurtadse. Yo negar tu nang kesara, he? Kesara itu tidak diungkapa, mana tidak diungkap. Kanjir orang kapa fatihnya itu malah kesara ego ba ero ba esku nama. Akan mero ada dafis. Jijiram pun dahulu di Afrika, akan kesi juru rakini bayi esikun nama. Garu rakina san, akar rakina asit akan kesi dapat jujuk abdulmane. Akar rakina asit terikat tetu je, tiap kosu abdi kute itu mana tidak. gin rakkina san e rakkini sun ka fudata mun qabu akuma hojjati tijechud hojjayo hojjan rakkini injira kisaran injira tirfi injira gafa tirfi tis gamadu miti bu adayo gamadi yo kasara darraka irifatin namni wan je isani bakke ofi gais ofi adisan gowin danda je etin abdi god
Abde Makia Mamio Devina Latani Mataradio Sagale American Edu Galatoma.
Galatan Abina at the one appear this by is Galatom Prat Nagana thing.
Nato Nagan.
Amamo gara kopi torbani waayum mata oromo tijena waayum mata oromo kanabek tulat. Walot imkata kumarra kusa walalo mata durensa nangam madajir ubarre suran sambatatik adarbe galma ada oromot ebisi sejra. Walut imkataan kanadras walaluwan gosa gara gara waltajirrat ee suran bekamte argatejra saaydaam totu gabasa dabalata gaba.
Kanun nensa goge jalat ebote adupumana kujra jalali gute budukseno basa angat ebu ba'u garu nam tichisunga hatu sufka u kolfasa ba kolfasummi baate garati gara kutufufkanan adebi ukarati matabeen tokko kaseda lamafani mo maljetti riyaki mana jartu galma gudda tokumma dan tigal sukmati unda yo dande se cina gori tum simale dubar raste jiksu ya dun ya qatabe mufqaje li ya dagari qabaduti e bargat babaramu ngari miti be kum sake no barbadi falarakko gafsan sifar sati arramni koyti
kitabni dilbi walalo nangamma dajir walo timqata kuma ratin barrefame finfinne titibana dubisto tibrakkabe jira kitabni nangamma dajir matadrewan imota hawasuma dinag Ada, Safu, Dudaf, Siasa Oromorat, Yefatan, Head of Kesakawa, Kanjer, Berri Sanktavicha, Walutim Katakumara, Umna Walalunka, Alota Timuraka, Yonkojeram.
Nangamadai, Jason Duda, Kola Kawasa, Naratuan Akanetsati, Namu Patagati Jabisafi, Amidakawan Patti, Michigan Gamatu, Kolfik Office, Tisi Gamatun Sujera. Ilmi ugasaba sati guma abbasati basud abjiratu utubo ya adu yu gamadada namni kayu kabuyutu kanaf ye fannon ko amalle umna wala lo fanna ma wala lo gasisu da kayu gati gudda kaba wala lo umna gudda kaba arti unduma hesa kanaka wala lo umna kabuyu injuru yero waye kanafi anille oromo hesati ilmo oromo to kute wala lo nagge fata akka argatu agam namni bele akka atumna da betawo walalo age fadani tinumna de jabayate amile golat kanaf amalle age tin argatin jira walalon angada gamu kabujechu garu ati ke satti umna gudda gaba kanalle umna sada namasa agasisu da
barresan kitabicha kitab dilbi walalo weddu sena jirutti anse kitaba lamaffa nan gammada jir dubisto ta harkan gawu sada kan ni dubbatin walo timqatan barkuma lamaflama bakkadalo tasa gudina wallaga lita najurra dufe walta jirra tafiramun ummata walin wal barejira walo husin dabalam
walo timqata kumarra utun qamani sanin nargindura fodda tv tinin beka gahara kuma lamatti najurra ke dubetti walo sasana baye injala enture walo sasana dasa gesu me mal gudure jedi wantati unduma waqiyot gode kopicce tirmachuna wikoti ture akka awanitti namaf mijetare jidi namadokse kopatun ipaddu nage talayana kanitirmat anu dugansi ne talayana ga igafan ijan arge gammachu guddatu ne kesetti marge hada kottani micarrana kakkabe haladim sokofin kopawo jelkabe jidi walot inqata kumarra walaloni waltajirati qese kana dagein heddu akamiri walo jabanna ketti umamu kaum sanate akaitin tinqata bare
samni tokko sena ada safuf duda qabu akkasumas falasa masa jechaman dalota timurra barrefaman olkaun daloni waye sadarbe gala godate saharrafta tafacha kamborof akeka kanjidanammo hirmato tasirna e baktaba nangam madarat hirmatan kessa tokko kantaan obudirbi barbadati
mo wari qaro me godan kitaban tijamarsu yadanno hoji guyamu yalle
hordoftoota keenya guutummaa qophii kana marsariitii keenya akkasumas Facebook irraa hordofuun dagatina sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma gulaalaan sagantaa kana namoo daandii prodiyuusarii keenya Birhaan Haayiluu wajjin kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Thank you.